We don't make bad decisions. Second thoughts make a kwetu haziko. Kanyama tutishika Michael. Mashangaa mbona mbichwa ni illegal. Iko same too, iko same too. Do iko same too. Iko same too, iko same too. Take bro, na tulipe tu. Do iko same too, iko same too. Iko same too, iko same too. Do iko same too. Take it bro, let's leave it to me. I need to water, so yabu. Washen yabu. Nana nitenjeri masatatu. Washen yone. Nana to kick out water, so yabu. I didn't show me. I'm trying to pesa, it's not bad. Washen yone. Nipige miku moto tuka oven. Nipige vitu miyo zisema tu oven. Na ato kumbi leo na onja kamo eh. Nako hape na nitisha tuka moke. Niko hangi na niko class 7. Miradi kitu wacha nishio tu Helen. Uyo ni mchaji wacha niuliza kwa mbele. Nijinga chapeo na katuka nyede. Iko same too, iko same too. Do iko same too. Alay, iko same too, iko same too. Suki bro, ah. Na tulipe tu, do iko same too. Iko same too, iko same too.
Yangu iko same too.
Do iko same too, iko same too. Suki bro, na tulipe tu. Mwana na smile, nika wezi ishi bila kusmile. Mwana na shine, nika wezi ishi bila kushine. Nikuta baby girl, junanga chumba OCPD. Now my babas know, kwanya nini ongeze BD. Simbendeleze ya kukunde we mbroge. Iga msingo jina promo kakwende. My youth man napa nje nika endi. You only live once, yolo yolo gang gang gang. Game jenny blan, taende aka ive. Kisura yake hili wanga tu inje. Kukonda ni wewe mibora tu mnione. Wale si big boys na mwono mwachote. Iko same too, iko same too. Do iko same too. Alive, iko same too, iko same too. Suki bro, ah. Na tulipe tu, do iko same too, iko same too, iko same too.
Yangu iko same too,
do iko same too, iko same too. Suki bro, na tulipe tu, iko same too, iko same too, do iko same too.
Alive,
iko same too, iko same too. Suki bro, ah. Na tulipe tu, do iko same too, iko same too, iko same too.
Yangu iko same too,
do iko same too, iko same too. Check it, bro. Let's leave it.